I knew I was gay, but
fundi ake Mungu anajua ajana chosha ndoto zinapiga bila kuonga ila kwa kiojanja sina kanichuna kama mboga
yo yo ni aje watu wangu fikia peving unasikiza mimi za DJ Gab au sio.
You coming for the money? Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. God, you know me, they will be controlling. So whenever you like, we can stay up.
Now, hear this.
Pick up the phone.
Now, hear this.
Pressure mawazo chonde mama utaniua na vile ujui kununa fundi wa kudeka hata sija kutekenya unacheka oh tambua ushanideka hata bila chakula na nenepa my love salama nikiwa na wewe hata kama nina shida na saa sura kama malaika na wala hauringi kwa dharau duniani angalau kuliko ukanyanya sika ilo mpenzi usaha mi oh 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 hai mi amor hai my love hai te amo sauti nime kuimbia wewe ai una kama kala kama
bala
is my Ruby's mod selector DJ Gabe
are you mine
mola
unanipa sauti nimbe kuimbia wewe I woman of my life baby mama nakupa mabawa fly nani hata doubt apinge suri wako wewe my my real wife una drop ende kwa mwingine why chama pens kina kipime una dhahiri upendo wangu usije kunitupa wewe Sitobadilisha kuwa langu Moyo wangu nakupa wewe
Lips mafuta na zena shine Poza kongara, you design me Thanks to the Lord, now you remind me Sema pwani ya mabara, wapi find me Tokitoka out, to come your wine
Now hear this
Now hear this
Kani kosha, fundi akia mungu anajua adiana kosha Kosha, kosha, kosha Fundi akia mungu anajua adiana Natoto kani kosha, fundi akia mungu anajua adiana chosha Toto zinapigia bila kuonga Ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga Kwenye kiti kwenye sofa Itana chama love Mama hiyo taiti ulivo ijazaga Taratibu mama usije ukachana Come closer, baby closer Oh mama take your clothes off Let's make love in a rover Inama kidoki doki Ayana Fanya kauna piga deki Ayana Deki give me some cake Ayana God bless your mama Ayana
God bless your father, Ayana. Hey, umugo magaribi, baby, Ayana. Kamaradi ya time chemka poza kwa maji. Nakutegemea fundi mashine unipe safi. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi Come here make a chop your money, baby Come closer Ooh, baby take your clothes off Let's make love in a rover
Inama kidogidoki
Ayana
Fanya kauna piga deki
Ayana
Deki give me some cake
Ayana
God bless your mama
Kunikamata
tulive nana mama ni kama kapa changu chako mikasa sukasa kayo baradane ivo ni kusabila kunikamata tulive nana mama ni kama kapa changu chako mikasa sukasa kayo baradane I see you baby
Shorty, I'm a shiki my goatee. Nilerishim comboti. Oh, Mimuzako imeshon kolea, my baby boy. Oh, Kenda Zako mintan yong on ye. Oh, Mimuzako imeshon kolea, my baby boy. Ukienda zako minta nyongonye
Acheliza Bibi unapenda vya giza giza Kama ujanizo we
Achajiwaliza
Mangara haya kuingiza Ujue inapotoke
Acheliza
Unapenda vya giza giza Kama
urembo kutwa na dindisha mkonga wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha kitonga
penye dhiki na shuruba peke yako ndo ulinikumbata
pikipiki
upande uba popote lipo kanifuata
na bado wananita mzugaji sikizi hata yako mahitaji sina biashara mtaji ulisema Mola ndo mpaji
Pana ni pane tumwage mbolea, baby oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea
oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby oh, oh, ah.
Ukitaka tena tuta,
tuta, tuta. Gabe, akiwoye DJ Gabe. Like for real?
Looking at everything that happened between us. Yeah, 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 yeah. Inacho nyumiza mironi kauliza kwa kwamba huto niacha. Oh, 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 oh. Ndani moyo wangu bado na uhisi uwepo wako. Hey, yeah, 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 yeah. Mwanzo uli hofu, nisiniumiza moyo wako yeah. Why me? Yeah, 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 yeah. Love is so painful, love is not fair. Love inaweza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost when you choke on it pending me. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo ukome.
Sometimes what you doing can be receiving. Na uwezi kuvuna usichoki pana. Thanks God for giving. Sikuwa na umeme wala kepo. Pizi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo. Lebo kune genye lebo. Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa. So ishi nao kwa tahagari. My sister squeezy shape wananunua. Uwe pambano kwa tesalari. Kila usisa hau pesa maua. So kikosa hata usijali. Walo kwa wanangu wakita. Nye no mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wa insta. Unafanya niongeze BD. We love kwa master na lita. Mlinifanya sirazi ZD. Olo oh, jengumu nilizo pita. Mkani pana jina mkasema ni itwe.
Kwa siku hizi wananita tembo.
You are now. Mind your booty, girl, show me now. Boy, you got to find the guitar. See my life now, I'm falling for you.
kupe karoti. Samba loketo, mina kakata chini panga la mawayo. Gele, kama mabeto, akajui kununa kabebi fecho. Lebe, kanataka pigona, mina kapandisha kaushushe mzigo ya. Ningo manzito ila kora sito hiyo.
Chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga iyo. Chuchuma unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma una nyoka na konda iyo. Chuchuma kwenye mlima kidonga iyo. Aika toto
moto
moto moto
moto moto,
aibai koko
moto moto
joto joto
moto moto.
Kamata ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, natupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi? Basi muingie kati.
Give me fever, all the time you come my dandy shiver. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn bad man to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I'm a fat like John Cena. Atakama ni kiongu kusina. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, baby. Chana kwa siku, baby. Tufanye mavito, baby. Vito, baby. Sata kislong. Why,
Jaja, you put the jacket.
Jaja,
you put the jacket. Jaja, you put the jacket. Jaja, you put the jacket.
Hey, kama bahati sana karawe. Nimeipata kwako, baby. Usini chukulie poa. Wawadi tetil, baby.
Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usini chukulie poa, wawadi tetil, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapizana nanichora, na minaona. Meripata, nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto.
Zingira para pasa ma. Yona no kibu de. Oh, yeah. Kikupa mpaka mwoni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikujumu mdomoni. Tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale posa. So I contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya.
Asa show me le kitwa mekupa mama. Embuchu tama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kele. Wana wanao.
Wanaona,
wanaona,
wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wanaona, wana
sasa unanuna nini?
This is Nairobi's modest selector, DJ Gabe.
Moko. Sasa unanuna nini? Hauna dhani hata mimi napenda. Nishazichoka na mimi, boga za majani kila siku mlenda. Siko juu, siko chini, niko nusu sado. Sio wakumi, si sabini, ngoma ngumu bado. Kama ibada na swali sana, usiku wa manage. Tena nafunga na suna, mambo bado, bado mwana wane. Naona yanazidi kuvuma, nikirudi na hasira, hasira. Nizoe, mambo magumu bado bila, bila. Niombe, nikirudi na hasira, hasira. Nizoe, mambo magumu bado bila, bila. Niombe, hali ya kasa. Nivumilie ipo siku tutapata.
You got me falling in love, oh. See, you are the one I've been waiting for. Someone like you I never seen before. I'm not gonna tell you lie. Baby, kwa baby, I'm the king of control. I could take you to mommy, first of all. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, in my baby. You be teaching me how to love. Baby,
now,
I go give you all my
now,
money.
Now, hear this.
Baby, you the best. Oh, the best.
Now, hear this.
I'm not gonna lie. You say you're gonna fall in love.
Never turn the lies. I know you love me, and that love's true.
Fire, baby.
And
fire,
I feel the same way. I can't deny. Baby, on the kuhole, I will die for you. I swear, who say to show now?
Vimele, vele.
Oh, I know pinga.
Kelele, lele.
Eti kujifanya.
Viere, kere.
Kwa sisi ya watu wezi. Oh, baby.
Vimele, vele.
Kale tantarira.
Kelele, lele.
Kwa nuk nuko, baby.
Viere, kere.
Kwa sisi ya watu wezi.
And I want them to know.
Oh, yeah. Hey, you're the one I love. One and only.
Niumiza sana. Nizaidia kupaga wa sponi ugonjo. Nansha maliza dawa.
Now hear this.
Ukaja
moja toto na moto. Kanipoza kama uji wa mtoto. Mista tunonyosha minyosho.
DJ Gab,
kama ukumbuka choyo kile kwako nimetulia. Nairobi paka baka moyo anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule patapata tabu sana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu, hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe.
Oh, na, na, na.
Nijipe.
Penda sikatai kweli, ndo shazama usinipige kipapai. Miapo kwako shabwaga moyo usiurahai kweli, ndo shakwama unachotaka sikatai. Najua bado amini hayo yamekuwa, acha siamini. Si hakuna pingamizi kwetu, hakuna madrama uku kwetu. Tuna maneno kukwetu, tunapenda kukivyetu.
Nijipe,
na na na.
Nijipe, ukinipenda sana nijipe. Nijipe, akata moyo kangu nijipe. Nijipe, ukinipenda sana nijipe.
Fire baby.
Kwa mafona na kuja getu, nataka kuja getu. Anajua napika gavi tu special, special for you. Ewe unanizi maga michechetu, tuliza akili. Ukinipa usiku nipe paka kesho, 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 kesho. One time, show me what your mama is. Two time, I put up my money. You daga nigo bebe ubembecho, but you know I like it. Nitaka tuendeshe utembeka migu, you know I like it. Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu, you know I like it. I give you everything when I do my things with you, you know I like it. Inoka njoo mkope tuzo. Mapenzi yamekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye uvundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta. Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembeka.
Sexy mama, 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 sexy mama
Weka bando ingia Insta ama Snapchat utaona. Wamejiweka vimoji vifilter, visura vyao vimenona. Unavojesha bedua na sound makeup, wezi pita bila kudouble tap. Vima uwa uwa wanavyo chisnap, wanatukomesha status WhatsApp. We masepeto sex, hairini woya sex, hamisa mobeto sex, lulu diva sex, mama cookie sex, yoketi mwekelo sex, Elizabeth Michael sex, yaki wapa sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex. Kuna wanaofaa mawiki na wanonyoa viduku duku, kinamba lulu na gigi, kuindalini na zuchu zuchu. Iyo miendo akitembea kama wanakanyaga tope, fiuno vimewalegea kama wanapiga yope. Tana shadona sex, vea sikika sex, sanji wanti sex, kajala masanja sex, zari debosi sex, jumalokone sex, zari debosi sex, jumalokone.
Kupendani vitendo si maneno maneno, yona kupa kitengo kwa kufika malengo. Umesiba mapengo kwa upendo upendo. Ebwana wana singo anseni vikao vya sendo fie. Mana mrembo nakujuza mama, na shukuru umekuza chanda mapete na kutunza anama moja ote wabuza. Na umesha nizimai na yo 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 love mama yo 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 mama yo na yo 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 mama yo. Na umesha nizimai na yo 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 love mama yo 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 yo. Sayari nge kwitwa kimondo oh, oh. Na machungu ya kibongo, na usiyape time ya kutibu wenyongo no. Mana mrembo na kujuza mana, na shukuru umekuza chanda chema pete na kutunza namba ote wa buruza. Na umesha nizima na yo 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 love, na yo 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 love, na yo 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 love, your love, your love, na yo 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 love, na yo 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 love, na yo 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 love, your love, your love.
This is Nairobi's